Mera nam
Or I'm telling you boy
Now no. Look at that renti tena
Peacemaker
Tu amwana mi binadamu Nina moyo na wara soji Mapenza na itaji nidhamu Tunga usijefanya moyo wangu uchakae
Mapenza na itaji sekunde wala masaa Mapenza na itaji sena soku ni kwaza Kopoka hitana tana kama karasa
Sina kuwa na kupenda Nawe pia unanipenda Chunga wasiku changanye changanye Ukani acha ukaenda We jamani mapenzi Nipe mapenzi Si unajua mweza komi kuchiti siwezi We jamani mapenzi Nipe mapenzi Si unajua mweza komi kuchiti
Kutoka Mumbai
Unajua wendoro yangu mimi Soku kupenda tunakuwa mimi Nisha tangaza dindo wa maskani Bado shere tutie ndowani Domana na kupenda Penda 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 wewe Mwanzako na kupenda Penda 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 wewe Ojamani mampenzi We nipe mapenzi Tunajua mwenzako mikuchiti siwezi Mama mampenzi We nipe mapenzi Tunajua mwenzako mikuchiti siwezi
We jamani mampenzi Nipe mapenzi Tunajua mwenzako mikuchiti siwezi We jamani mampenzi Nipe mapenzi Tunajua mwenzako mikuchiti siwezi
Mana mapenzi upok my baby misioni Nishike mkono nivego mgongoni Kisha pendeza nkupeleke nyumbani Na wakujue kipenzi changu mimi
Kiukitum hiho Meratum hiho Abutum hiho Meratum hiho
Wakali music wewe Faza Menejali Blackly Wetara vaksina na chikapuri Udo a Anko machi Big love on sae 20 Wela matola e Toz Aigo We miss boss in kai Denso
We manager boy Manager crazy duche Jero blandi We bossi lali Wanangu wabisa mni We anuti master Bubu za kasha shindikona Keizo nyutawa Wababotawa